Public Sound, Sound.
Inakuwaga noma iyo.
Leo kwangu, kesho kwako, nikipata shida mwenzangu sinicheke. Leo kwangu, kesho kwako, na usiombe mwanangu ya kufike. Kazi kubwa malipo kidogo, mafanikio yamenipa kisogo. Kila nikitafuta sirioni tobo, mama watoto kachoka miago. Wanasema riziki mafungu saba, sasa mbona mimi langu sirioni. Naamua ni bora tumi kukaza, nipige kazi niache kuregeza. Wananikatisha tamaa kunipoteza, nazi wanavunja wengine mayai visa. Yatapita, yatapita, yatapita ni mapito ya maisha. Yatapita, yatapita, yatapita ipo siku yatakwisha.
Maisha silele mama, oh mama mama, oh mama mama, oh mama mama, yabidi tukupambana.
Ndio ulivyo ulimwengu, kupambana ni wajibu, hata nibariki Mungu, kila jambo lina sababu.
Gesi ya pili naingia,
mama anachojikia.
Kazi ni kazi,
hakuna kujistukia.
Wacha waseme,
nikona sijasikia.
Hali mradi,
lengo limetimia.
Yange, 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 nipe kucha nyeupe. Roho yangu nyeupe, wala sina mapepe. Yange, 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 nipe kucha nyeupe. Roho yangu nyeupe, wala sina mapepe.
Kusha 1-2, Jeb Light 1-2, Kish Bobby 1-2, come on a pinga 1-2, Jeb 1-2, Jeb Light 1-2, come on a Kish 1-2.
Yange, 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 nipe kucha nye upe, roo yangu nye upe, wala sina mapepe. Yange, 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 nipe kucha nye upe, roo yangu nye upe, wala sina mapepe.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.